rugo ruhire nshuti bavandimwe tubifurije imigisha yose iva ku Mana. Mugabo, kunda umugore wawe uko Kristo yakunze itorero. Nawe mugore, gandukira umugabo wawe mu kugandukira Kristo.
Lord, bless this new home with your peace and love and laughter, with understanding and with loyalty. May this beautiful pair follow Christ the Master.
Shall we?